friend that was so solid. Ngati wako nzekati, yeah. Navala those shoes that you bought me. You smell so nice, you. You look so nice, you. Why? Hello, Jenna, now, wait. Will you go and send the end up? Body now, wait.
Why?
Fanao, huku kafe nesinga jima fanao. Kufaya city monta kukwila zanja. Exo kwanga kubisa nga diganja. Kukukunda mpaka kutawa. Kukwila lelo kwa nukuni kila mawa. Nanga ya lobola, ndili nayo. Kazi kutaba ngombe 50 zili kwao. Sama luksi zota leka. Landilo ni kuona mpako kwila tempa. Necho ndia uzipezeka. Liambo yenda choko wako mandizemba. Huku matiche, huku tina. Homa soka ndia kuona huku fina. Sama nyazi zozitae. Kuliko sa utafaye ndili nae.